Yeah, yeah, yeah.
Westside
MusicLove.net. Baske, bye. Listen. Jechele kota hiobe. Itole tuvone yobe.
DJ Cash on the 1-2s.
Yeah, my heart beat for you. You know you the only one that I need, oh. Baby tili mo babili chiba sisi tabeka weka ise tili babili Dichilize ba all night Dichilinge ba all night Yeah Kile mchilozi musipili Aba vena vazi yanda sichi zaka silapo Ise ni forever ever Kushwa luka uhani tizankala cheba vili Mchikonji tubo Vasie vazi kamba Vasie vano watakai Siva ziwa kweta chokela be Siva ziwa futi kwenye tia nda se Tia tilibiki ile tipirikishe
Download it at westsidemusicblog.net.